Kusaba wulile wa mitunula Biba kugambi wabia bulimba You're the only one gwendina Omurunji gwendina The choice that I made that will never change girl I love you, I don't pretend My boo 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 Hey Biba kuletela wano Gaba galondeke wano Ebyo bya bulimba Hey Biba kuletela wano Gaba galondeke wano Ebyo bya bulimba Kusaba ulila mukwano tunula Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Bambi tunula mukwano ulila Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Ndi mujja w'omulungi asinga gwe Bogenda bibela biwete byange Omuntu gwe njagala kati we chanze Omutima gwange ogutadde ku bunkenke Twesuubiza bingi munange Wagambe bibyo nti nobye byange Laba te we chanze Yenga nswate Twesuubiza bingi munange Wagambe bibyo nti nobye byange Laba te we chanze Yenga nswate Kusaba ulila mukwano tunula Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Bambi tunula mukwano ulila Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Katogenda maigalo ndekelani Omukwano gwendino mungi na kuwani Bogenda Lulinga sina kufuna nali mutabu Wamponyo nyami nkapanze nendi ya kusavu Nendi ya kusavu yeah. Katogenda maigalo ndekelani Omukwano gwendino mungi na kuwani Bogenda Kusaba ulila mukwano tunula Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Bambi tunula mukwano ulila Ebintu bikwate mpola Kusaba tubuguma Uwe tuti tuba tuchikuba Nsonga ndala tuba tuchikuba Uwe tuti tuba tuchikuba